igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 69 amaherezo Dawidi arimikwa. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya kabiri kugeza ku cya 5 umurongo wa 5. Urupfu rwa Sawuli rwakuyeho impamvu zateraga Dawidi ubwoba zigatuma ahunga. Ubwo ni inzira yari itazuye kugira ngo asubire mu gihugu cye. Dawidi agisha Uwiteka inama ati, mbese nzamuke njye mu mudugudu umwe mu y'Abayuda? Uwiteka aramubwira ati, zamuka. Dawidi ati, ngehe? Aramusubiza ati, i Heburoni. Dawidi n'abantu be baherako bitegura gukurikiza amabwiriza bari bahawe. Bakinjira muri uwo mudugudu, abo mu muryango wa Yuda bari bategereje kwakira Dawidi wari ugiye kuba umwami w'Isiraheli. Baherako bagira imyiteguro yo kumwimika. Baraza bamwimikishiriza y'amavuta kugira ngo abe umwami w'umuryango w'Abayuda. Ariko ntibagerageza kumugira umutegetsi w'indi miryango. Dawidi amenye igikorwa cy'ubutwari cy'abantu b'i Yabeshi Galeyadi ko bamanuye imirambo ya Sawuli na Yonatani bakabahamba n'icyubahiro, abatumaho ati, muragahirwa n'Uwiteka kuko mwagiriye shobuja Sawuli imbabazi mutyo mukamuhamba. Nuko rero Uwiteka abagirira imbabazi n'umurava, nanjye nzabitura iyo neza kuko mwagize mutyo. Abafilisitiya ntibabujije umuryango wa Yuda kwimika Dawidi ngo ababere umwami. Biringiraga yuko ubutegetsi bwa Dawidi buzabunganira nk'uko nabo bari baramugiriye neza. Ariko ubutegetsi bwa Dawidi ntibwabuze kugira ingorane. Imana yari yatoranyije Dawidi ngo abe umwami w'Isiraheli, nyamara bo mu muryango wa Yuda bakimwemera kubabera umwami, Ishibosheti umuhungu wa Sawuli nawe yimikwa kuba umwami w'iyindi miryango muri Isiraheli. Ishibosheti yari umuntu uhagarariye umuryango wa Sawuli w'umunyantege nke kandi ufite ubushobozi buke, naho Dawidi yari ashyitse. Abuneri wahirimbaniye cyane kwimika Ishibosheti yari afite icyubahiro kiruta icy'abandi muri Isiraheli. Yari azi yuko Dawidi yatowe n'Uwiteka ngo abe umwami, ariko ntiyashakaga yuko uwo muhungu wa Yesayi asimbura Sawuli ku ngoma. Abuneri yakundaga ubutegetsi ariko nta gahunda yagiraga. Yari yarohejwe na Sawuli gusuzugura umuntu Imana yari yaratoranyije gutegeka Isirayeli. Urwango rwe rwongerewe n'umugayo Dawidi yamushyizeho ubwo urunywero rw'amazi n'icumu by'umwami byakurwaga iruhande rwa Sawuli asinziriye. Kuko yari yiyemeje kuzana amacakubiri mu Isirayeli agamije guhabwa ikuzo, akoresha uwari uhagarariye umuryango wa cyami kugira ngo imigambi y'irari rye ijye mbere. Yari azi yuko intambara za mbere Sawuli yarwanya akanesha zitari zaribagiranye mu ngabo. Bituma rero uwo mutware w'ikigomeke yiyemeza kudacika intege akuzuza imigambi ye. I Mahanayimu ku ruhande rw'uruzi rwa Yorodani kure niho bahisemo ko umwami atura. Aho niho Ishibosheti yimikiwe. Yategekaga Isirayeli yose uretse umuryango wa Yuda. Uwo muhungu wa Sawuli amara imyaka 2 ashengererwa mu murwa we wari witaruye. Ariko Abuneri wari ugamije gutegeka Isirayeli yose ategura uburyo bwo gusembura abandi ngo barwane. Nuko ab'inzu ya Sawuli n'ab'inzu ya Dawidi bamara igihe kirekire barwana. Dawidi akajya arushaho gukomera, ariko ab'inzu ya Sawuli barushaho gucogora. Amaherezo Abuneri abona ubushobozi buke bwa Ishibosheti, hanyuma aramwimura ayoboka Dawidi, amusezeranya no kumuhindurira imiryango yose y'Abisirayeli ikamuyoboka. Ibyo byaremewe, ariko Yowabu umugaba w'ingabo za Dawidi aterwa ishyari n'uburyo umusirikare ukomeye yakiriwe neza. Abuneri na Yowabu bari bafitanye urwangano rwaturutse ku maraso ya Asaheli mwene se wa Yowabu yasheshwe na Abuneri mu ntambara yabaye hagati y'Abisirayeli batwarwaga na Ishibosheti n'abo muryango wa Yuda. Icyo gihe rero Yowabu akora iby'uburiganya yica Abuneri. Dawidi yumvise icyo gikorwa cy'ubugambanyi aravuga ati, njye n'ubwami bwanjye ntituzagibwaho n'urubanza rw'amaraso ya Abuneri mwene Neri imbere y'Uwiteka iminsi yose, ahubwo ruzabe kuri Yowabu. Kuko ubwo bwami butari bufite umutekano kandi yuko abo bicanyi bari bakomeye, Dawidi ntiyahannye ubwo bugizi bwa nabi mu butabera, nyamara yerekana ku mugaragaro yuko abyanze urunuka. Umwami aherekeza ikiriba cya Abuneri ari we uyoboye abamuborogera, maze avuga umuvugo cyaha bikomeye abo bicanyi. Mbese Abuneri yari akwiriye gupfa nk'igicucu? Nk'uko umuntu agwa imbere y'abanyabyaha ni kuguye. Kubona Dawidi yemera umuntu wahoze ari umwanzi ukomeye byatumye Abisirayeli bamukunda bose. Nuko uwo munsi abantu bose n'Abisirayeli bose bamenya ko bitaturutse ku mwami kwica Abuneri mwene Neri. Bari mu bajyanama be yizeraga n'ibyegera bye, hanyuma umwami asanga adashobora kubahana nk'uko yifuza. Arabihorera ngo Imana ari yibacira urubanza. Uwiteka yitura inkozi y'ibibi ibihwanye no gukiranirwa kwayo. Bukeye Ishibosheti mwene Sawuli yumvise ko Abuneri yaguye i Heburoni aracogora, Abisirayeli bose bahagarika umutima. Bidatinze ikindi gikorwa cy'ubugambanyi gikuraho rwose ubwo butegetsi bwaremberaga. Abagaba b'ingabo babiri ba Ishibosheti bamuca igihanga, bihutira kugishyira umwami w'i Buyuda biringiye yuko bizatuma bamutonaho. Ariko Dawidi ntiyari akeneye ubufasha bw'ubugambanyi kugira ngo abe umutegetsi. Abwira abo bicanyi byabaye ku waje yirata ko yishe Sawuli. none se nk'abantu babi biciye umukiranutsi mu nzu ye ku gisasiro sinarushaho cyane kubahora amaraso ye nkabakura mu isi. Maze Dawidi ategeka abasore be barabica. Ishibosheti amaze gupfa, haba icyifuzo rusange mu bayobozi b'Isirayeli yuko Dawidi aba umwami w'imiryango yose. Ni wowe watabazaga Isirayeli ukabatabarura, kandi Uwiteka yakubwiye ati, ni wowe uzaragira ubwoko bwanjye bw'Isirayeli kandi tuzaba umugaba wabo. Nuko abakuru b'Isirayeli bose basanga umwami i Heburoni, umwami Dawidi asezeranira n'abisezerana imbere y'Uwiteka i Heburoni, nuko agera ku ntebe y'ubwami binyuze mu nzira z'Imana. Ihinduka ryabayeho mu bitekerezo by'abantu ryabaye kamarampaka. Amatwara amashya agerwaho mu ituze no mu cyubahiro gikwiriye umurimo bakoraga. Abantu bageze ku gice cya miliyoni basesekaye i Heburoni, bahoze ari ingabo za Sawuli, basesekara n'ahayizengurutse maze bemeza igihe cyo kumwimika. Umugabo wari warirukanywe ku rurembo rwa Sawuli wari warahungiye mu misozi miremire n'imigufi no mu buvumo bw'isi kugira ngo akize ubugingo bwe, yari agiye guhabwa icyubahiro gikomeye cyane umuntu atahabwa na mugenzi we. Abatambyi n'abatware, abasirikare bakomeye n'aboroheje bari bafite amacumu arabagirana n'ingofero z'ibyuma, n'abantu bari baturutse kure cyane bose bahagaze aho kuba abahamya b'uwo muhango wo kumwimika. Dawidi yari yambaye umwenda wambarwa n'abami, umutambyi mukuru amusukaho ya mavuta yera mu ruhanga, kuko igihe Samweli yamusukagaho amavuta bwari ubuhanuzi bw'ibyajyaga kuzaba umwami yimikwa. Igihe kiragera, maze Dawidi yerezwa umurimo wo kuba umwungiriza w'Imana. Ahabwa inkoni y'ubuyobozi, amasezerano yo gukiranuka mu buyobozi bw'arakorwa, kandi abantu barahirira kumwumvira. Isiraheli bibonye umwami wimitswe n'Imana, uwari wategereje Uwiteka yihanganye abona isezerano ry'Imana risohora. Dawidi akajya arushaho gukomera kuko Uwiteka Imana nyiringabo yari kumwe nawe. Urwandiko rwa kabiri rwa Samweli, igice cya gatanu, umurongo wa cumi.